Lukka suura 10:2 ayagoo yaa kitati. Yesu wajjin yimbe dongi kumunaaf ki'en. Echarengel yimbe dudbe mopti haabe ngadika yaab yaab tiriki. Yesu wi tokkube mo paami to ngarton bo faarisan ko'en gambe munaaf ki'en. Wala goddum ombaadum dum omtataake non ma wala goddum cuudiidum dum suuri tataake. Ko mbiidon der nyuure fu dum andinay dum nyalawma non ma ko metudon e suude dum metay dum e njayri. Gada Yesu almasihu waato annabi Isa alayhi salam habani faarisan ko'en e modibbe attawra gam naafikaaku mabbe. Nder ayaaje de janguden do en nani o wajjini tokkube mo tobe tokka jikku faarisan ko'en waato tobe ngarta mu naafuki'en bo faarisan ko'en. Gam faarisan ko'en ebe kolla yimbe kambe be diina aadili'en amma nder berde mabbe be kallube. Gam non annabi Isa alayhi salam wajjini tokkube mo tobe ngarta mu naafuki'en bo mabbe kollaybe yimbe kambe be diina tan e honduko amma nder berde mabbe heewi hallende e naafikaaku. Bononno aya goo yaaki didi wi'i e carengel yimbe dudbe mopti haabe ngadi ka yaab yaab tiriki. Yesu wi tokkube mo paami to ngarton bo faarisan ko'en gambe munaafuki'en wala goddum ombaadum dum omtataake non ma wala goddum cuudiidum dum suuri tataake. En nani yimbe dudbe kawriti to annabi Isa alayhi salam haama ebe njaab njaabtira gambe nana waaju maako. Sey Yesu almasihu ko annabi Isa alayhi salam wi tokkube mo ko almaajiri'en maako be paama nder jonde mabbe diina mabbe to be ngarta bo faarisan ko'en munaafuki'en jogiibe diina e honduko tan amma nder berde mabbe kulol Allah wala ebe keewi hallende e naafikaaku. Gam non annabi Isa alayhi salam yida tokkube mo ngarta munaafuki'en bo faarisan ko'en amma ko be ngadata fu be ngada dum hakkunde mabbe Allah e gonga. To be ngarta bo faarisan ko'en kuwobe kuude diina gam yimbe ngiya tan manabe amma na daga nder berde mabbe. Aya didi yaaki tati annabi Isa alayhi salam wi'i wala goddum ombaadum dum omtataake non ma wala goddum cuudiidum dum suuri tataake. Ko mbiidon nder nyuure fu dum andinay dum nyalawma non ma ko metudon e suude dum metay dum e njayri. Do annabi Isa alayhi salam e tabbitinana tokkube mo ngikku naafikaaku wala ko nafi gam wala ko bi adama wawata suudanki Allah. Gam sarel e wara naafikaaku e shiya gonga dum neddo wadata fu dum wangay e njayri. Gam non bandirawo am an hettinittodo sey paama do wiiki ngikku ma kallungu ngu suudanta bi adama fu Allah jomirawo yiya dum gam non wala ma ana suuduki goddum gam kota en suudi dum to bi adama Allah jomirawo yiya dum dum bo wurtoto e njayri. Gam annabi Isa alayhi salam tabbitinani en do wiiki wala goddum ombaadum dum omtataake non ma wala goddum cuudiidum dum suuri tataake. Ko mbiidon der nyuure fu dum andinay dum nyalawma non ma ko metudon e suude dum metay dum e njayri. Hande wobbe gam kulol yimbe ebe nganya jabuki gonga e tokkuki gonga gam non der aya nayi yaaki jawe didi Yesu almasihu waato annabi Isa alayhi salam holli en muhani kulen der jonde meden. Annabi Isa alayhi salam wiyan der ayaje den emi wi'a on higobe am to on kulu warobe bandu neddo gada don be bawata waduki goddum amma mi wi'ai on mo kuloton kule on don baway do waruki on gada don o wada on der wuro hite emi wi'a on tan ko kuloton na cholo njoy e chore jamde didi fu enun Allah yejjitata ko gotel mako ko gasa ko e modon ma fu kalimama to on kulu on buri cholo ndut ko nder ayaje de Isa almasihu e hollay en enen bibbe adama mo haani kulen der jonde meden gam hande wobbe gam kulol kiita yimbe wato ko yimbe biyata do mabbe e ko yimbe ngadanta be e be nganya jabuki gonga alla bandirawo am an hettinditto do se pama do wiki to kulol kiita neddo hadima jabuki gonga alla hadima tokkuki lawol alla to lallai se ko wala addadata kiita alla gare ka nyalde dergal der hite jahannama gamta huli kiita neddo har awani tokkuki gonga alla awani jabuki gonga alla awani holaki ko waduki imanu e annabi isa alayhi salam kisno mu alla jomirawo liloyi to lallai se ko wala addadata kiita alla gare ka nyalde dergal der hite jahannama hande wobbe gam kulol kiita himbe ngayi ngada imanu e annabi isa alayhi salam kisno mu alla jomirawo liloyi amma ta hula alla jomirawo e kiita mudum to a hulata kiita neddo bo maada gam nun bandirawo am se cuba hakkunde kulol kiita himbe e kulol kiita alla jomirawo amma ta huli kiita himbe to a dadata kiita alla gam nun bandirawo am ta alu kulol kiita himbe haduma jabuki gonga alla haduma tokkuki lawol alla haduma holaki ko waduki imanu e annabi isa alayhi salam kisno mu alla jomirawo liloyi amma hulu alla wadu imanu e annabi isa alayhi salam gam kisa kiita alla gare ka nyalde darangal der hita jahannama emido alla jomirawo hokkuma faamu dum der berde maada amin gam nun bandirabe am se jaben shawari dum annabi isa alayhi salam wiata en der ayaje de wiki emi wi'on to on kulu warobe bandu neddo gada don be bawata waduki goddum amma mi wi'ai on mo kuloton kule on don baway do waruki on gada don o wada on der wuro hite emi wi'on kan ko kuloton do annabi isa e hokkayen shawari kulen alla jomirawo godudo bawde wara en dembo halka en der hite jahannama do kulol neddo baraydo en tan gada don wala bawde waduki goddum do meden annabi isa e tabbitinana en do haani kulen alla e kiita mudum njaben ko wiyata en tokkoden lawol maako gam kisen kiita maako gare ka nyalde darangal gam kiita alla dum ka ha abada kiita neddo bo injarel sedda tan gam non bandirabe am pen alu kulol kiita himbe ko ko himbe biyata do meden hara en tokkaki ko waduki imanu e annabi isa alayhi salam ha kalken der kiita alla gare ka nyalde darangal gam non emi do alla jomirawo wallain kulen mu njaben gonga maako tokkoden lawol maako e bernde go amin aya jawe go ya ki jawe didi annabi isa alayhi salam heñitiri e wiki na tolon joñ e tore jamde didi fu enun alla yejjitata ko gotel maako ko gasa hore modon ma fu kalimama ton kulu on buri tolon dutkoñ e jamanu annabi isa alayhi salam e wodi wakko en tolon chorete koñ koñ gala sheede gam yimbe kocca koñ koñ gala daraja amma fu enun alla jomirawo tagudo koñ e yira kon daraja e nyamna koñ e yarna koñ nde alla jomirawo e bawde mudum e teddugal mudum e faamana choloñ koñ ay o buray non faaman ki enen bibbe adama gam en buri choloñ daraja gam non annabi isa e wajjina tokkube modo to be ngiya bo be ngala daraja to yeso alla gam non annabi isa alayhi salam wi tokkube modo na cholo njoñ e chore jamde didi fu enun alla yejjitata ko gotel maako ko gasa hore modon ma fu kalimama ton kulu on buri cholo dutkoñ gam nun bandirabe am enen tokkube annabi isa alayhi salam se paamen do wiki en buri cholo daraja gam en godi daraja to yeso alla jomirawo tagudo en gam nun to en alu kulol himbe hada en tokkuki lawol alla ko gasa hore meden ma alla jomirawo e andi duudorgal maka obo alata ko lasol go halka hakku enen e ko'e meɗen. Gam non ɗo, annabi Isa alayhi salam e tabbitinana en, Allah jomirawo nder bawɗe muɗum, o surai en, o renai en kalkata. Emi ɗo, Allah jomirawo ɗautana en faamu ayaje ɗe nder ɓerɗe meɗen, o bo hokka en sembe ɓerɗe, jogoɗen gonga mako, tokkoɗen lawol mako. Amin.